baridi barafu mashallah mie kwake mkangafu yeye mnazi midafu mashallah ameniroga choa kinabafu maisha tupatu tunatunduliza sarafu tumeridhika. Kama wani adithia
Wajidanganya
Kimapezi weka ukweli
Wongo weka mali
Unependa kweli
Usije
danganya
Chunga na mali zako Utabaki nazo. Nam Swada tamadi
Mapenzi ya sasa usiringie pesa Moyo kautesa Watu anataka ile kitu Uro inapenda Zile sama za kutesa Tesa tesa na Aziko tena Chunga sana
Sasa hivi mpende mwenzio Kupende mpende kutende maradu Tumejaza kibaba
Ya habit
Shuma kulimenya
Kama chesa mona kama wani adithia
Wajidanganya Kimapezi weka ukweli
Wongo weka mali
Unependa kweli
Usije
danganya
Chunga na mali zako
Ya habit
nazo. Kama chesa mona kama wani adithia
Wajidanganya Mapenzi weka ukweli
Wongo weka mali
Unependa kweli
Usije
danganya
Chunga na mali zako Utabaki nazo
Chunga kulimenya kama cheza monaka